me no stress.
Don't let me miss you.
Oh, da, da, da.
This is when I'm more classic. It's all about love. Nobody. It's all about good music.
Aba!
Wengine wanapaswa kupate, wako juu wakuwache.
Eti malikia
uwe. Wengine watakuletea machache, ili mradi wewe uniache. Wengine watakuja na range, must dispense. Ah, yeah. Mwisemi nimependa makazi, kwengine maradhi. Ah, yeah. Watuache tule rap, watuache tule good time. Kwindi natafuta life, mepitia our time. Tumevuka mabonde na milima. Kesho tutavuna leo tunalima. Tuchumie juani tutakula kivulini. Wezi jua sile kifadiwe kabulini. Wanakumezea mate tu. Awa kwezi wakwache tu. Wekine wala
kutuwa shimo.
Taka kona tunaferi. Wana force kutuwa training nje ya rally. Tocha nedile mafono neli na keli. Mapenzi ya nendana na isia za kweli. Ukweli, ni kweli. Kuna watu wanapendana basi ujua kweli. Wanok nok wakusema ya watu. Duniani kuna watu na vyatu. Tucheze party yetu, tuishi maisha yetu. Mungu atubariki sisi na kizazi chetu. I wish to be, I wish to see. Tumefika kilele we supposed to be. Tumepambana paka kufika tulipo. Nishagombana ndugu zangu wae kwa simple. Ushagombana ndugu zako. Ushapigwa na kaka zako. Yote kwa jiri yako. Wanakumezea mate tu. Awa kwezi wakwache tu. Wengine wana kumezea.